2017 ne ele ngwaga e tona ya go lwantsha bonweno e diragala mo Afrika Borwa. Maitsitsipelo le maikarabelo e tlhagang go batho ba Afrika Borwa ka thego ya civil society, media le tirisomolago e re thusitse go arabola dikgang tsa bo di-ECD meni, kgang ya bo SASSA, kgang ya bo Eskom le kgang ya bo McKinsey. Re batlo leboga batho ba Afrika Borwa ebile re batla gore e be bona ba tswelang pele ka 2018 go arabolwa dikgang tsa bonwenwe. Corruption Watch ke organization e lwantshang bonwenwe le tse di sa siameng mo Afrika Borwa. E ntse re etsa di-campaign-e le di-projecte. Ka 2017 ntse re etsa di-projecte tsa dikolo. Ka 2018 ke nako ya go itshiamisa le go ipaakanya. Re tle go etsa campaign ya health le ya maphodisa. Re batlo seemo se se leng teng mo Afrika Borwa e sa ba seemo se se leng teng go tswela pele. Ke nako e fitlhile batho ba gaetsho, re kopa gore re thuse go arabola bonwenwe.